they blow and touch.
If your vegan bem no to mam na jisumbua, rangi agunye upem na sema na jichubua, iki police a perfume, etim na bana pua. Kwani unanidai? Kwani unanidai? Nauliza kwani unanidai? Kwani unanidai? Hata nidange nirudi na buku, siri yangu simwambiangi mtu. Kwani unanidai? Kwani unanidai? Nauliza kwani unanidai? Kwani unanidai? Kata stress, usinichukue video takuja kunipa kesi. Uwe usiulize vipi, uwe taongeza nyingine. Sogeza grasi, ya nimpaka tuzime. Kwani unanidai? Kwani unanidai? Nauliza kwani unanidai? Kwani unanidai?
Five brackets.